Premier on zsnares.com.
Nalimwena, apyo monsunga ine, ubusuma wenu.